ahuru kondu umunu bichendera ishari nzanga nonu bugome bifiti nebe uramberu woni sunga
Nisi koye mumisi anone na unezes guanu mujisha undi no kujambere shenje birakoye hariho byinshi biducindeje disi uramberu woni sunga
yelele lele kubaho nukuba na nyabusa tira mujire umberi mfura nje mwirahira nishimire kubaho
igisi na kamaramasa
urukerereza
cyo umberi gitangaza
yewe rukerereza
watuma
Urukerereza
Meru urukerereza Urukerereza bagenzi
Nshanye na kamaramaza
Urukerereza
Chomberi gitangaza
Urukerereza
Watuma mbaho nseka
Urukerereza
Meru urukerereza Urukerereza bagenzi Mberi inshuti nziza Unyibatize amaruhe isi Mwigireho ibyiza Ninjya mureba nibonera ijuru ku isi Akamarayika Kurukerereza
Inshuti nziza unyugamishe amahindu umuvumba n'ibihinda menye ko wanza habayo nabeza nyugwe n'umutima wawe unyuzuzu umudendezo
yelelele kubaho nukuba na nyabusa gira mugire Watuma mbaho nseka
Urukerereza
Mberu urukerereza Urukerereza wajenzi